shumo ya ukozi iyamanga za Yeso rufuna nwa kozi arufanui narwa batu chotezi Newa pazone nizibuya emisi yote chiritita chone achifanui nachabatu
pamoke
Vofane Lua Gaurei.